Ninaye rafiki kipenzi, kipenzi namuita mama. Anapacha wake yeye ninamuita dadi. Hawa ni wazazi wa mimi, na leo nina wimbo wao. Tuseme mazuri mengi walo tufanyia.
Azana mama wendo wangu superwoman.
Superwoman.
Ayajua mengi juu ya mimi mwanao mama. Kwanza nikusumbua utotoni, nivita vita na bistik, nivichezea lengo unifunze tabia njema.
Mama, tumboni ulinibeba kwa uvumilivu. Mimi ukanilea miezi tisa tumboni mama. Shida mateso yote ulivumili. Nilipozaliwa mimi ulinivisha na kuninywesha. Nilipokuwa mdogo ulihakikisha niko salama. Nakupenda mama.
Hata siku ya birthday yako ikifika, nitakuimbia happy birthday mommy. Happy birthday mommy. Hey, I love you mama.
Namzungumzia mama, mama, mama yetu mama. Ni mwanao ninakupenda mama, na ni kama mama.
I love you, mommy.
Mama.
I pray for you, mommy.
Mama.
Nakupenda, mama.
Mama.
I pray for you, mama.
Baba uliangaika baba, pate chochote wanao tule. Na nguo tuvae, na shule tuende ba.
Tusamehe, tuende.
Nakumbuka na ule usia, sali kuomba tushike. Niwe mtu mwema kwa Mungu na watu, niwe mtu wa watu. I love you daddy.
Namzungumzia baba, baba, baba yetu baba. Mimi mwanao ninakupenda baba, baba yetu baba.
I love you daddy. I pray for you daddy. I love you daddy. I pray for you daddy, daddy.
Nitakuja nyumbani nichukue baraka, maisha yangu yapendeze mama. Umwambie na baba
nampendaga sana,
anipe neno la baraka pia.
Hey, kuna mda namomba Mungu awazidishi uzima, maisha mazuri, nijeni watunzi
Mungu.
Wafurahishe, I love you.
I love you, daddy.
Baba.
I pray for you, daddy.
Baba.
Nakupenda, baba.
Baba.
I pray for you, baba.
Baba.
Amri ya tano na ya Mungu,
waheshimu
baba na mama yako. Na siku zako zije kuwa nyingi, zipate kuwa nyingi, zipate kuwa nyingi. Asante ni wazazi na wapenzi, hakika ninyi ndiyo kila kitu kwangu. Hata baraka zangu chazo ninyi, na waombea mema, na waombea mema.
I love, I love.